Bye bye bravo. Oteko kugenda. Ewange echimala chimala. Bye bye bravo. Muliro. Magenda gange chikasuka muliro 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 ebibadde bikuta magenda gange bikasuka muliro bye bye wafu
bye bye
teko kugenda
bye bye
ewange chimala chimala bye bye wafu
bye bye
bye bye wafu
bye bye
pakinga genda
bye bye
mwaka kwewola kwewola
Zenari manyi abalokole baba bana kubenyini Kubanga gwetu sinza yazaliweyo mukiralo Terebi batige makanisa mwe tulino kusabiranga Takale na somolu nyiriringa Bible yegamba Inti munonyo bakabaka bwe mukama Yonabye mwetaga bilicha awatali kutoba nyo Muna wolanga mawanga sote mwewolenga Wena some nyiri yesu Nema nyanti muka mafayo Elaba lokole Yetulina kubabavu ya de
Bye bye wafu
Bye bye
Uteko kukenda
Bye bye
Ewange chimala chimala Bye bye wafu
Bye bye
Bye bye wafu
Bye bye
Parking agenda
Bye bye
Ulimwaka kwewola Kwewola
Olokole bulungi na ye, oli mafu butama Obero yogera munnimi, nga mwami wavali wali aswamye Ova munnimi, mwami wafu na kugoberera Bambi notambuze bigere, choka wasibi akaviri akapya Nobu na kafufu Chinyumebio beba wasarema, na weno vikola Sina chindi no kusinga o Nga Bible we gamba Nti tunaolanga mawanga sote twewolenga Bano bavuga bezi Wovuga wirubaro Bakubira kasi mungolo na wewe gumya Untu semba sirikale Nakubire da sofi Watandika no kulimbolo kubo wavu Chigambo wafu chanta mada Bando bambala suti nsaja Oyambale viyulise Olo nawe newe kumyambu Guno mulembe kwa dameji Balala batumia nkoko Otumia supu na kaunga Omafatama Nadalango olimulokole Mera mukanisa weta lengeza fishi wazirese Era kuchituti wetale Ewa kevi nyogo gajevi
Bye bye wafu
Bye bye
Uteko kukenda
Bye bye
Ewange chimala chimala Bye bye wafu
Bye bye
Bye bye wafu
Bye bye
Parking agenda
Bye bye
Mwaka kwewola Kwewola Parking agenda
Ebibadde bikuta magenda gange Ebyekise mu kuyimba kwange Ebyekise mu bufumbo bweyo Ebibadde bikuta emisomo gange Ebibadde bikuta omulimu gw'osindika Ebibadde bikuta obudde Ebibadde bikuta obujulizi bwo Ebibadde bikuta visa yange Ebyekise mu bakasitoma bo Ebibadde bikuta basumba baffe